waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wanaagsan meel aad naga dhagaysanaysaanba. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada Melbourne. waa maalin khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 Novembar 2025. magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka maantana waxaa ka mid ah: haweeney uu libaax badeed waa shaak ah ku dilay xeebaha New South Wales; dhallinyarada Australia oo ka walaacsan kharashka nolosha ee sarreeya; iyo askar toogasho lagu dilay agagaarka aqalka cad ee Mareykanka. haddana warkii oo dhan. ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa heshiis la gaadhay xisbiga Greenska si dib loogu habeeyo sharciga la yiraahdo Environment Protection and Biodiversity Conservation Act, kadib muddo bilaa ah oo la isweydiinayay inay dowladdu heshiis la gaadhi doonto xisbiga Greenska ama kan coalitionka. ayaa ugu dambeyn la filayaa in uu ka gudbo aqalka senatka maanta oo Khamiisa Noofambarna tahay 7-20. wax ka beddelka sharciga ayaa loogu talagalay in lagu dedejiyo go'aanada ku saabsan mudnaanaha qaranka sida tamarta la cusboonaysiin karo iyo dhismaha guryaha. waxay kaloo isbeddeladu kordhinayaan ciqaabta jebinta sharciga, waxayna xirayaan daldaloolo sharciyeed oo horey u ogolaan jiray jarista dhulka iyo kaymaha qaarkood. Mr Albanese ayaa sheegay in dib u habayntan muddo dheer la sugayay.
More than 5 years after Professor Graham Samuel handed down his independent review into the nation's 25-year-old environmental law.
In ka badan shan sano kadib markii Professor Graham Samuel uu soo gudbiyay dib u eegista madaxa bannaan ee sharciyada deegaanka ee dalka oo jiray 25 sano, kuwaas oo si weyn loo qiray inaysan u qalmin ujeedooyinkii loogu talagalay, ayuu sanadku maanta ansixin doonaa hindisaha dowladda ee dib u habaynta ilaalinta deegaanka, ayuu yiri. haweeney ayaa geeriyootay kadib weerar shaak ama libaax badeed uu ku qaaday oo ka dhacay xeeb fog oo ku taala bartamaha waqooyi ee gobolka New South Wales. booliiska ayaa sheegay in dadkii xeebta joogay ay isku dayeen in ay badbaadiyaan haweeneyda, balse ay ku guuleysan waayeen ka hor intii ayan adeegyada gurmadku gaadhin xeebta oo ku taala Rowdy Bay National Park. sahankii ugu dambeeyey ee ay Mission Australia ku samaysay dhallinyarada ayaa muujiyey in kharashaadka nolosha ay yihiin walwalka ugu weyn ay qabaan dhallinyaradu. warwarka ku saabsan kharashaadka nolosha ee kor u kacay ayaa ku dhowaad labanlaabmay 2 sano ee lasoo dhaafay, waxa uuna gaadhay heerkiisii ugu sarreeyey tan iyo markii sahanku bilaabmay sannadkii 2010-kii. sahanka oo lagu wareystay in ka badan 17,000 oo dhallinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 19 sano ayaa muujiyey in 46% ka midihii ay rumaysan yihiin in Australia ku khasban tahay inay wax ka qabato arrimahan. 2 askari oo ka tirsan ciidanka National Guardka la yiraahdo ee Mareykanka ayaa lagu toogtay agagaarka aqalka cad. weerarka oo ay mas-uuliyiinta ku tilmaameen inuu ahaa qorshe si gaar ah loogu bartilmaameedsaday. 2 askari ayaa ku jira xaalad halis ah, sida ay sheegeen saraakiishu. eedaysanaha ayaa isagana gacanta lagu dhigay kadib markii uu ku dhaawacmay rasaastii la isweydaarsaday. mas-uuliyiinta militariga dalka Guinea-Bissau ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen awoodda dalka iyaga oo xabsiga dhigay madaxweynihii, xuduuddana xidhay, isla markaana joojiyey nidaamkii doorashada. afhayeenka ciidanka General Dennis Nkanha ayaa sheegay in militarigu la wareegayo hoggaaminta dalka ilaa amar dambe. warkii maantuna intaas ku dhan yahay. fadlan mar kasta iyo maalin kasta laanta af soomaaliga s b s kala soco podcastka iyo facebook laanta oo cinwaankoodu yahay s b s somali.
ما madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.